yatuka dda joli akuwe kitibwa kingi oli mulungi atasaana kumanyira toyina na budde meseji kwekujisa mu luyimba luno akwagala okkamala munnaayagala kufuna akwagala okkamala mu mutima ayagala kufuna kuwase Sonyi woku zabuza Munangi sonyi woku itewala Hao mtu oyo yeze Sibia kusaga Tomu itakatemba Omutima kwange Kusule yonawe Omulamu kwange Omula kompo kuterera Zeburi lwendaba Bakazabalara Bari kuchocha mami Oh, oh wakubia subi You're so beautiful Oh wakubia subi nyonyo So baby okulia sibi akulimba Warunji wanyo Oh, oh, oh Sinze kaba wala bendaba Chovola bafira Wagalo kufamu nange Sala wechi na tuzimba Warunji wanyo
You're so beautiful.
You're so beautiful.
You're so beautiful.